Bro. Kila siku kwenye bro kuna demo ananisumbua na pinda na mbele. Leo katumia pesa. Tapicha hizi hapa bro. Shika simu brother. Akija bro mimi naoa. Totwe. Kwa nataka kumuoa.
Yaani mifuani mpaka mjue naye wewe. Wapi bro na?
Chotara, chichotadhani kalala. Kama mlevi wakangala, upendo wake nalewa. Anikosha hanadhara, mpole mbaka kuruma. Zaki kusoma divaje, ndonsha kili na mtaka. Akirika aje, atanizika mzima. Akiridhia nitafanya pat, ni upoze mutima. Anipera Ziondoshe kara Aje Anipera Ziondoshe kara
Daima nana tibia
Mwezino kwake chizi kabisa
Chizi kwake chizi
Yemi akilika nivuruka
Chizi kwake chizi
Mwezino kwake chizi kabisa
Chizi kwake chizi
Kili kani vuruka
Chizi, kwake chizi
Kili kani vuruka Ona, vile anali malisha banula Nashina na pecha insta Natabani nimpe ata roya Kama chote nita mchekesha Kanizibiti, wake sitoki Sito mchiti, akini kubali Kani maliza binti, kwa kemisi ngoki Mkana kiberiti, tutafika mbali
Ooh la la
Oh baby to go Arumu ni ulaya Sita kibongo choto Anipera Ha Aziondoshe kara Ha Aje Anipera Ziondoshe kara
Daima nana tibia
Mwezino kwake chizi kabisa
Chizi kwake chizi
Yemi akilika nivuruka
Chizi kwake chizi
Mwezino kwake chizi kabisa
Chizi kwake chizi
Yemi akilika nivuruka
Chizi kwake chizi
Nampena Nampena Tabake
Unamjua vizuri? Unamdagea nitoka mjua na Unia uruma sana kia Uyu day hile nakutana nae kimboka Unamjua kimboka?
Kimboka kwa adana unyuza?
Aya
Unamana unamjua
kimboka? Unamjua nataka kuwa Amna kitu wapa Amna kitu Mesia mdugu wangu wapa amna kitu